Commander, this is not good issue. Okay, let me do another star.
Rigor Entertainment.
Maisha
on the beat. Ah, mama. Kuhire jela. Topo masteke e mawazo. Lunda loze boss. Dia.
Boss.
Bossi ni ayofu. Yeji mayakola.
Kosi kumukwasha nafu ikutwamba kuzanda ikutwamba kuzanda mwatama
kosi ni ayovu heshima yakola kosi ni ayovu
kwenda kwa mbanda zekesi etutu yikwati neno lepo kesi neno lepo kesi dika hoy
Langa,
ei chenye kuntungula Ei kuntungula Why?
Kosi ni ayofu Eji mayakola Kosi ni ayofu
We my life, ei netu wa hemanga Wakati, ei chenye udishoni
Oberisha
maisha mazali
Kosi ni ayofu
Deni G JM Blue Spark Cindy Bad Manisi Samuji King Boy
Try